Yes, Mala. Tumeingia kwenye one drop reggae. Tall DJ John Minor, Reading Vibes. Mama, your son ni mwate. Akasema, ajini, ajini, mingori. Saizi uko wante. Wameweka picha pale kidurai.
Yes, yes, yes.
In the origin.
Would be better.